Ibrahima Khalil Touré tunke andan do kabaruji bilide sariyaji lewi odo khadime ande bangal sariyaji leedi amendi yawtogol nuygal sariya wallam hakunejo o jodi do mudum fa hokka kanake lam hakunejo o dubi joyi bawdi heedin tinade kasenka ana yedda sariyaji
e ben jidi yeddude nuygal sariyaji banga yawtogol ko wete charte ele sifaji guddi bilidi timugol transition deno lam o toto dubi joyi heedin tintede no toto dum nem hala article 189 kultinde yeddugol anali serewul gul kanyen nugal sariya andonali farati modo gonde mudun bangal sariyaji di
Ousmane Koulibaly kanyun do yodunke andando kabaruji bilide politique leede amendi le odo konjotoro bangal politique halfinde horo mudum manda lamagol tay wala fu ngotan do dum yadata ele dati kolitaade bangal heedin tingol leede amendi o monarda kana ko be leedi ni tinno ardina ko nafata bibe lindi
wana hunde mu'inde sabi dum yadata fi e itingol hultangol yo honi mutude fi ko wowa ko ila am kay yo kambe lami be dewta no gurdini be ba an yakku mo eni leedindi saraji hana fi walintinede sabi nafakaaji imbe le yogabe ka gul fuf janguleedindi dum do hasindini leedindi wondi heedintinede
a besoin
dewta gol gol do nugar sariya le leedi amendi malin kobbe gombe bamako faayo tole kedde leedindi ka hamo funo yiri dum so yoga mabbe kan kana jabani kana ke lamu hakunejo o heddo edu salinguru o yalla chadel gonde le leedi amendi ana hebene jogolal wobbe kanyu en ka ana yidi o fotto don
le secala
dubu jodi mo han jati totede yalla o wattu juddo hinade leedi mali min kay gonda ka e dubu jodi hultade de min mi la wiide leedi mali na landina ni jabude dum dubu jodi sikki wala no gondi hen bildangi jati gulli nyobe hofti be wi be da hin kaba politiki do latu guddo gonda ka fi e be daari dubu jodi tino golan na wuteji ndiyawiri
el hakilaji kadime em andambe kabaruji bilide margal lobbal yawtagol galdo nugal sariyaka yo yela yogay malin kobe yeya mayga gondo el fedde ne binodirta arga mali holiti wiide joda hala hani ardinede yela golle lam hakkundejo o ana heba wadirede no wodiri
tipi nontans e
gilla boyi bangal kawral do gutum wongo wattu transo o jumna guldo junugul yudun yela pelle kewde lidi mali lotibe botmo do to sindral hakilaji kabar ngir seraji di fa hande wundi tedinede wultino wile gullir lamde fuf du ine seraji gudu di namba wjati gullirede
Asimi dabo kan yundo ye donke andando kabaruji bilide politique le leede amendi le wi odo jangino lugotodo le chuude jangirdi do do bamako do yawtogol wakati fu nuygal sariyamo lam hakkunejo o jodido mudum o kana holita wiide lambe le nyaloma hande o be kan en ka holitaino labiri ko woni anniya mu en
a chaque fois qu'il y a une règle
kala wattu so yawtogol seraji di halum halama yu wono ni e anda fe ko jidda do wala fe hakilo lobbo yalla pati sar fu fa yawtogol jidi lato sababu hulta klaaji mabbe yogaaji asimi hulta faala bilidi mali ko anni wadde on don ko na jogina famawdo
très très important
be kaltine mu embe kanyum en ka fu holiti wiide fa titta la molidi amendi wolle mudum le nyalama hande o ka hebene jogolal wajibi kina homo fu koyde mu em watte him